Nga ewe ndilapha ngokomyinge ndikangaka ndiphezu kwedama ndiyokuqhina ngesibhakabhaka abantu bathi nqa abathi nka yinkanyamba yakucofa imvaba ndicande amathafa ndacezela ngeentaba ndelawutshona ilanga kuke kwamnyama yavela inyanga ikusasakezelindiphathela imitha yelanga ikusasakezelindiphathela imitha yelanga ekhayelitsha kuthi qhaqa ekhayelitsha nasi isimo sentlalo ndisijongile sitshintsha ndivilizwi lindibiza kuthiwa zilimbola balingoma akulindile amaqonga kwenophepha joba joba unombono zoba banikizandi xela izulu zongoma ha afani bakudala wabalapha ungqishe ngesithende unqanqazele lonke ikapa awugqiba unyukapha ufike egoli ubarhabulise kubuncwane bempuma nentshona koloni barhabulise kubuncwane bempuma nentshona koloni
la ha okay zilimbola ekhayelitsha zilimbola ekhayelitsha afike ekhayelitsha ekhayelitsha bendilapha bra 2018 bendisekhayelitsha bra ezalanga lento but now ndilapha dam ndilapha ndizopusha isipaza ekhayelitsha yonke into iza kwenzeka makube njalo iphi aw ekhayelitsha ndilapha ekhayelitsha baxelela izilimbolo zekhayelitsha kuzafuneka kucace izilimbolo zekhayelitsha ya ekhayelitsha
zilimbola ha okay, uvalo lam lulapha bayathetha ephondweni uzilimbolo usekapa kwelanqanaba ngenyukela ngakwesinye isigaba impumelelo yanukisela nisekhondweni ngapha makube njalo mayithungelani imilambo makuthethwe ngobuninzi beni amaxesibe nabambo kubuyiselwe zontambo banakeni amathambo abanikazi nobango uzilimbolo ekhayelitsha zafumana uthando nanti ndisihla ngentaba lizulu jijana ikwalikhaya wangena umatshaya gala kanca lungulegxalaba afani bakudala wabalapha ungqishe ngesithende kunqanqazele lonke ikapa awugqiba unyukapha ufike egoli ubarhabulise kubuncwane bempuma nentshona koloni ubarhabulise kubuncwane bempuma nentshona koloni
ya ya suka kwam ephondweni usuke ekapa bendiyazi uba ya ndawufika bendiyazi uba ndibhalile ekhayelitsha mos ulela kukanyamba oh sibetsana nam ngekwele xesha kwazisebenzana uzilimbola ngoku zekhayelitsha wakuthi qhaa.